so boom, di 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 di
Can I get a one dance before you go back to your boyfriend?
One dance.
Can I get a one dance before you go back to your boyfriend?
One dance.
Anacheza karate.
I don't care.
Ana namba za mandata.
I don't care.
Washeji zako mpinda.
I don't care.
I'm your man.
I don't care.
Ilikuwa ende home, she's not budding. Ana joani vigo deal, bad boy landing. Asubu ya jafika, baby girl, I'm morning. Ana sakanya hewa, baby girl, I'm yawning. Nigga, this kana jo kuchora saba. Kapisi kana jo kupika saba. Kanjugu na kadisi na maganda. Aja kisika chuma na kasuku ni makanga. Ana nita na sikam, ana gyoka na sitan. Pepeta na sifan, inachafuta sifa. Kasa buntu mapinga, unalipisa mapinga. Vitu zangu refu, nona kipio distance.
Ana cheza karate.
I don't care.
Ana namba za mandata.
I don't care.
Washeji zako mipinda.
I don't care.
I'm your man.
I don't care.
Shuri shiketa full designer.
Hey.
Jumpa kachini designer.
Hey.
Unaza kumuogopa kiyanya.
Hey.
Tayari nimesha data kiyanya.
Hey.
Baby girl machopi mauna winda. Baby game ninataka kushinda. Nasikia kuna wango na winda.
Oh, yeah.
Dance floor toilet kila winga.
Oh, yeah.
Wiggity wiggity body yupati hada. Mina jitoa fahamu wata ni mada. Sound like cheka kanata na kwara namba. Nasema napenda kuimba imejibamba. Hey. Yakavuta kwenye ndinga.
Yeah.
Kecho za kujiiba.
Yeah.
Usta unanirinda.
Yeah.
Wakileta kwere na kufundisha kuimba. Hey. Anacheza karate.
I don't care.
Ana namba za mandata.
I don't care.
Washeji zako mpinda.
I don't care.
I'm your man.
I don't care.
Wanaposema sijali. Mikidume rijali. Na misuli atari. Na wawasha kanari.
Kifupi na wapengeja pengeja wana nini. Na kisha na waongesha ongesha tukwa nini. Na bado nina bengu wa swaga za unga limi. Na bado niko moto sijui na bowa lini.
Komi buda na hulio wangu muda. Sina time na wakuda. Wana kunja, wana tunda, wametunda. Mara wana sema gana piga jim. Sura chachu kama kamera mbandim. Kusoma kajuu ya kanae jim. Napata vijambo jambo na vituwa jim.
One dance before you go back to your boyfriend.
One dance.
Can I get a one dance before you go back to your boyfriend?
One dance.
Anacheza karate.
I don't care.
Ana namba za mandata.
I don't care.
Washikaji zako mpinda.
I don't care.
I'm your man.
I don't care.
It's on my dome, the beat.